Mani shilingi tunazisaka kwa tabu, kwa jasho jingi, hasira na adhabu. Siku za ushindi tuna kila sababu kuenjoy, kufurahi na mabesti zetu. Hey DJ, weka ngoma,
weka ngoma, tunaitolewe sisi na marafiki.
Hey DJ, weka ngoma,
weka ngoma, tunaitolewe hata na wanafiki.
Tuko aluta, jaba imeshika.
Shisha sigara,
sigara,
leta mirungi na sisi tule.
Heyo, heyo, play the music. Doba kali kali zitu shike. Genge ya banton afro reggae. Leo kando yangu miniko na bebe. She's a party animal. Kama sherea na ibiga non stop. Anavyo wine, do minataka mo. Anafanya, naitaka, naitaka, naitaka taka sana. Na mamore wote wanangamu. Madansa wakulipwa leo wamepata form. Na nimepata mtoto, and she's the one. Anafanya, naitaka, naitaka, naitaka taka sana.
Hey DJ, weka ngoma, weka ngoma, ilero inapenda. Hey DJ, weka ngoma, weka ngoma, ilero inapenda. Tuko aluta, jaba imeshika. Hapa kuna kulala, sheki zetu zimerunda. Hapa kuna kulala, sheki zetu zimerunda.
So there is this guy from another nation. Tulkutana mahali kwa filling station. Kijana top tier going for vacation. Na yeni kama mi, same destination. You don't know what me like, but I know what you like. Anapenda reggae music and that's what I like. That's just me life, minapenda his vibe. You need a fine girl, fine booty can wine. Tell the DJ, weka nirombose hapo. Aligeta, alafu anashika tako. Hini better, see you later. Mimi nitaileta na kijana na roesa.
Hey DJ,